vana vashitina pomutengo. Tatusa kama na Costa samwene shponda. Boss in the 2K managers. My name's Castai. True definition of art. Here we go again. Yeah. 6 to 6 in the palanca. I'm ever on the shift, tisha kwata off. Dream coop shawa nde no kunonka. Gabe na mike lile ostas. Lesa zungila balwanyi na maeta. Wasawa mpata wande wakabuela. My precious ya sila uliche. Kaduda ulina kwa uliche. Randuro duwa musova uliche. Ah, boy uliche. My precious ya sila uliche. Randuro duwa musova uliche. Si usa kaka job uliche. Ah, boy uliche. Mandi uliche. Boy uliche. Vile asela ne mwine ni mazifaitida. Nichokela kugeto batisi ni gona njada. Moto kupisha wande no kunonka. Ama real friends na balu wabaka sangweko. Pade chino to chandi chika mwoneka kwa biu. Hawana have a few mkonfeko the way they feel. Waritemwa life pize mukupoleka. Paka chelo lonze munda wakulomba isha. Ninomo batino ibika day day. Bala kwa fabati kumbadi bala kushimika. Check yourself around you can do it. Ukachini mamukati fulu vimpamvu. Nino irekele sha keep on pushing me. Aso university muka gira jane mwe. Sada puka jump kwa ukubomba kufai kenshita. Padabali mupedi nishi na ujampuka. 6 to 6 in the palauka. I'm ever on the shift isha kwata off. Dream coop shawa nde no kunonka. Gabe na mike lile ostas. Lesa zungila balwanyi na maeta. Wasawa mpata wande wakabuela. My precious ya sila uliche. Kaduda ulina kwa uliche. Randuro duwa musova uliche. Ah, boy uliche. My precious ya sila uliche. Randuro duwa musova uliche. Si usa kaka jobu uliche. Ah, boy uliche. Mandi uliche. Boy uliche. Ichikankala, mune kule sunka. No tupika lafe, ule ipo selenshita. No salenshi, tuwe katapana pa kwa tule mpofu. Pa kufaye we kupive live no tine pofu. Sentu bombe, waka wela. Nishinava ichefe ange salukuli tela. So isaka mana lesa basunge nife. Waka weko palia kala balansa nishiriche. Laka, fulu fikwacha. Nishikwate nefya kushibomfya batini nkwata. Batinga wacha, futi muaso. Kuya fwaila pona shimbi monga za so. Efe mfwaisha, echo nshitusha. Nalipo samano kunchito, noti ya maguza. Amano ya wafati kulimpia kuisa. Elo takule, paolo ni kumwe nshikuisa. 6 to 6 in the palauka. I'm ever on the shift, isha kwata off. Dream coop shawa nde no kunonka. Gabe na mike lile ostas. Lesa zungila balwanyi na maeta. Wasawa mpata wande wakabuela. My precious ya sila uliche. Kaduda ulina kwa uliche. Randuro duwa musova uliche. Ah, boy uliche. My precious ya sila uliche. Randuro duwa musova uliche. Si usa kaka job uliche. Ah, boy uliche. Mandi uliche. Boy uliche. Muna if kuibidi visha no kubombesha. Asela tana kama ndifuti tapoleka. You have a long way to go. Kadi mondi we muyuth. Utulota tushta wunga. Na kisto wakafari. Zia godi ili lipepo na isa muku sadika. Amesina mula foya pati nda butaika. Ichinso chenu nda chimona nda shivatuka. Ubuntu nsebo alirenga na mibutuka. Mula nduwa mastata. Kala if kafa ize. Iche kuminda labako no kuturika. Nale sata pela pala mika febati. Mwimposa kuwaya nangula chinga bashan. Dimwana we. Wenu tatalesa mumbele nkumba. Mastata ya lenga ndebilinga na. Sada puka jumpu kwa ukubomba kufai kenshita. Padabadi mubeji nishi na ujumpuka. 6 to 6 in the palauka. I'm ever on the shift isha kwata off. Dream coop shawa nde no kunonka. Gabe na mike lile ostas. Lesa zungila balwanyi na maeta. Wasawa mpata wande wakabuela. My precious ya sila uliche. Kaduda ulina kwa uliche. Randuro duwa musova uliche. Ah, boy uliche. My precious ya sila uliche. Randuro duwa musova uliche. Si usa kaka job uliche. Ah, boy uliche. Mandi uliche. Boy uliche. Managers Mr. 2K. Elatine. Son of two ways. Vaseb. black my light. LL my name, self-made media.
Zambi Music Blog.
Dreams get investments in our days.
Five bro.